Yo, slick boy, let's get it one more time, let's go. And the greatest of all times, T-O-B-E, boys.
Lulu boy,
yeah, come on.
Kawan F. Kong boy. One more night.
It is what it is, man. Let's go,
let's go. Nene na sinwa na maba kupampa moba fula. Jebele kuwa panya katuntulu chimpati kisha kutiba kuito mungulu. Na mpapa
Kanono, konshina kwa kalimbi kanono. Deep down in my yokashima, no size akata wapima.
Akamo ite listi makala kulika, katusini mbinga kafuma kala shika. Bali putishe mobele pa kupenda maezu kupopwela sana kwa tini paoshe. Mistake na identity te kwa kaka shakamo ite kavuta usaba miotoka. Wana dance iyo ni unexplainable, kalipo kwa tivenge expendable. Kalishiva wangu value ya sample.
Ndekamona kanene na siwa na maba kupampa moba fula. Jebele kuwa panya katuntulu chimpa tikisha kutiba kuito mungulu. Na mpapa na sanga chilongo manga. Na sanga chilongo manga. Na mpapa
inethinkine tikana kanono konshina kwa kalimbi kanono. Chamu ya nga waingila mo finish chapoa ya. Waka waya kena taka fua ya. Kadiba penta kawa wika kuwa ya. Ina was like ipa kuingila nga patikisha. Kanishu bode mayo kala shitisha. Nikonze waya kena kadipisha. Oka fya kamita kadipisha. Nga waka sanga kakadipopoka. Diana kena ye kaditotoka. Nga katika shani mayo kala kontoka. Ndana kena you ready kuboloka.
Ndeka mona kanene na siwa na maba kupampa moba fula. Jebele kuwa panya katuntulu chimpa tikisha kutiba kuito mungulu. Na mpapa
na sanga kashima. Na sanga kashima.
Na mpapa
inethinkine tikana kanono konshina kwa kalimbi kanono. Down in my kashima. No size ya kata wapima.
Someone is success. Pama salango lefwa yo kupopoka. Postamps Pandora. Mr. Venus Adake.
Big 2
GMJ Mining. Adjek
in a set of Pandora.
Now moving for my loves
at GMJ.com. Elshan J2.